Yeah, yeah, yeah. You come and let me up, see. Come and call.
Hivi kuna mtu anapendwa kama mimi kwenye hii dunia? Maana nahisi napendwa peke yangu.
Hivi kuna mtu anapendwa kama mimi kwenye hii dunia? Maana nahisi napendwa peke yangu.
Tulikutana tik 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 tak, nikazama deep 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 in love. Minajifeel niko paradise baby way.
Ile vipicha nika tap tap tik tok, maraga nikazama in love. Stay on me, mila kupenda sana sweetie wewe.
Toma nanki kuona moyo wangu nadunga kwa
nani sipo kuona moyo wangu unatafuta.
My baby, mila kupenda mwenzako. Mie hoi juu yako mashwiti. Mina kupenda mwenzako, my baby. Mie hoi juu yako tare.
Se, kila kukimboye. Alhamdulillah, kume dunia ina mengi. Wakwapi walozi maisipendwi sasa. Huyu wapa huyu, huyu ndo baby wangu.
Ulikutana tik 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 tak, nikazama deep 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 in love. Minajifeel niko paradise baby we.
Vile vipicha nika tap tap tik tok, maraga nikazama in love. Stay na me, mila kupenda sana sweetie we.
Toma nanki kuona moyo wangu nadunga pa
nani.
My baby, mina kupenda mwenzako. Mie hoi juu yako mashwiti. Mina kupenda mwenzako, my baby. Mie hoi juu yako tare.